senantolantankunda cɛmaninw minw sema tɛmɛ san 17 kan minw bɛ ifɔ a kofɔ o ɲɔgɔndanw be senna u daminɛna kunu tarata ɔktɔburukalo ni 2 san 2024 dakar senegali jamana kan kan u17 nata ɲɛbila ɲɔgɔndanw don mali senantolantana denmisɛnw be don tulon na bi arabadonya ɲi na ni nɛgɛ ɲɛ 16 danna gosira mali ni sierra leone be ɲɔgɔn sɔrɔ kunu tarata kurulumukari ɲɔgɔndan kɛnɛ kan senegali jatigi ye sebaaya sɔrɔ liberiya kan senegali 2 liberiya 1 ni turunuwa ɲi kun cɛra jamana fɔlɔ 2 minw mana se ɲɛfɛ olu de bena ifɔ a jɔyɔrɔ fa kan u17 nata kɛnɛ kan min tanyɔrɔ ma fɔ fɔlɔ kafu fɛ dakar kɛnɛ kan jamana 7 don segi cɛma minw be ka u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ɲi kɛnɛ kan ka da kan kelen senbɔra a la ka sababuya kɛ ale ka senantolantana caaman sisan tɛmɛna san 17 kan o ye lagine konakiri de ye jamana minw be yen gurupu a kɔnɔna na senegali jatigi liberiya ani gambi gurupu b kɔnɔna na mali sierra leone moritani ani gine bisawo k'a kuncɛ kunnafoniyaw nasira wɛrɛ fɛ muso senantolantana mɔgɔ kɛmɛ boɲɔnko ka bɔ jamana 24 na olu y'a laɲini fifa diɲɛ kuru kara senantolanta ɲɛmayaso fɛ ko a ka ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw dabila ni arabi saudit cakɛda ye min tɔgɔ aramko ka da kan u ka fɔla arabi saudit jamana kan hadamadenya josariyaw tɛ ka labato ye laseli don min kɛra sɛbɛ ye ka lase fifa ɲɛmaba jiyani infantino ma senantolantanmuso nunu ka fɔla bolodiɲɔgɔnma fifa ni arabi saudit aramko ni ɲɔgɔn cɛ dalakɔrɔbɔli don ka ɲɛsin muso senantolantan ma bolodiɲɔgɔnma ɲi tɛgɛnɔ bilara san 2023 aramko fɛ o ye cakɛda ye min sɔrɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la 98 kunkanfɛn bɛ arabi saudit jamana de bolo fifa ni aramko ka bolodiɲɔgɔnma ɲi be to senna fɔɔ san 2027 n'i b'a dɔn ko waati kɔnɔna na kubu jumɔni 2 bena tan cɛɛ kɔrɔbalenw ta san 2026 ani musow ta san 2027 muso senantolantana mɔgɔ kɛmɛ nunu y'a yira ko bolodiɲɔgɔnma ɲi aramko ni fifa ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra de ka mɔgɔw laɲinɛ arabi saudit ka josariya batobaliya de kɔ o de la u y'a laɲini fifa fɛ k'a ka baara kɛ ni cakɛdaw ye minw bɛ damakɛɲɛbaliya kɔn ani minw bɛ josariyaw don bala muso senantolantana minw y'o tɛgɛnɔ bila sɛbɛ ɲi na min lasera fifa ɲɛmaba ma olu la bekei sawerbrun etats-uni jalatigi kɔrɔ ani kanada jalatigi jesi fleming elena linari ka bɔ itali ka fara doris bacik ka bɔ kroasi muso senantolantana mɔgɔ kɛmɛ nunu y'a laɲini tuguni ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnna ka sigi sen kan olu bena ye min kɔnɔna na walasa fifa ka bolodiɲɔgɔnma nataw ka lajɛ jiɲɛma jolen na fifa ka kumalasela dɔ ye kunnafonidi gafe afp jaabi k'a yira ko bolodiɲɔgɔnma ɲi fifa ni aramko ni ɲɔgɔn cɛ koɲuman don kumalasela ɲi ka fɔla nafolo min be sɔrɔ bolodiɲɔgɔnma ɲi kɔnɔna na a be don farikolo ɲɛnajɛ de yiriwali de hukumu kɔnɔ ɲinama kɛ muso serantɔrɔntan kɔ fifa ka fɔla kubu jumɔni 2023 min be muso serantɔrɔntan ko fɔ a sɔrɔ caaman donna o sira fɛ ani fana bolodiɲɔgɔnma ɲi be to senna k'a daminɛ san 2023 ka taa bila san 2027 la muso senantolantan bena dɛmɛ o ɲɛfɔliw bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw dusu be ka bɔ ka taa fɛ barisabu u bolo ni bolodiɲɔgɔnma ɲi bena fifa tɔgɔ tiɲɛ ka taa fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don